Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Mlalelisi saqhubeka ke nokubonisana ngezwi likaNkulunkulu njengalokho izwi likaNkulunkulu liyikho konke empilweni zethu. Ngakho ke kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sibonisane ngalo. Namhlanje sizokhuluma ngendoda ekuthiwa uNehemiya lapho esiza khona abampofu becindezelwe emlaleni. Ngikhumbula izwi leNkosi lithi akukho kusha ngaphansi komthunzi welanga, okukhona kwake kwaba khona. Ngakho ke nanga umgcotshe kaNkulunkulu, iBhayibheli lithi izwe lelo lihlaselwe indlala, ngakho umlaleli kwabanzima kubona. Ake sifunde ke sizwe ukuthi kwenzakala ini mlalele empilweni zabo, ngoba uma umuntu ehlaselwe indlala udayisa ngakho konke, uthengisa ngakho konke, abambise ngakho konke ukuze athole ukuya ngasethunjini. Ake sizwe ukuthi uNehemiya umgcotshwa kaNkulunkulu wabasiza kanjani labantu abampofu. Nehemiya chapter 5, sicala ukufunda lapha evesini lokuqala, ke sithi ukwehla naye. Kwakukhona ukukhala okukhulu kwabantu nawomkabo ngabafowabo abaJuda, kukuba babekhona abathi, thina namadodana ethu namadodakazi ethu sibaningi, masithole amabele ukuba sidle siphile. Babekhona nabathi sibambisile ngamasimo ethu nangezivini zethu nangezindlu zethu, masithole amabele ngenxa yendlala. Babekhona nabathi sitshelekile imali yokuthela enkosini ngamasimo ethu nangezivini zethu, nokho inyama yethu injengenyama yabafowethu, abantwana bethu banjengabantwana babo. Bheka, sithobisa amadodana ethu namadodakazi ethu abe yizigqila, amanye amadodakazi ethu asathotshisiwe, futhi awakho amandla ezandleni zethu, ngokuba amasimo ethu nezivini zethu sekungokwabanye. Verse 6, ngathukuthela kakhulu lapho ngizwa ukukhala kwabo nalawo mazwi. Inhliziyo yami isicabangile, ngathethisana nabakhulu nababusi ngathi kubo, nina nonke nibiza inzalo omunye komunye. Ngase ngibiza ibandla elikhulu ngabo ngathi kubo, thina njengamandla esinawo sihlengile abafowethu abaJuda ababethengiselwe abezizwe. Seniyakuthengisa ngabafowenu bathengiselwe kithi na? Bathula, abafumananga zwi. Ngathi futhi, akukuhle enikwenza, beningehambi yini ngokwesaba uNkulunkulu wethu ngenxa yokuthukwa kwethu ngabezizwe, izitha zethu na? Noma nabafowethu nezinceku zethu sibatsheleke imali namabele? Ake siyeke ukubiza lenzalo, ake nibuyise sele namhlanje amasimo abo nezivini zabo neminqumo yabo nezindlu zabo nengxenye yekhulu yemali neyamabele neyewayini neyamafutha enikubiza kubo kube inzalo. Basebethi, siza kubuyisa kubo singabizi lutho kubo, siza kwenza njengokusho kwakho. Ngase ngibiza abapristi nabafungisa ukuba benze njengalelo zwi. Ngavuthulula ingubo yami ngathi, uNkulunkulu makavuthulule kanjalo bonke abantu abangagcini lelizwi ezindlini zabo nasemfuyeni yabo, mabavuthululwe kanjalo babe yize. Lonke ibandla lathi amen, ladumisa uJehova. Abantu basebenza njengalo lelozwi. Mlalelo, suyebona la ukuthi labantu babehlaselwe indlala enkuluka, ngakho ke labo abanotho babebiza inzalo phezu kwalabo abanganalutho. Bebabambisa ngamasimo abo ukuze bathole amabele, babambise ngamadodana abo ukuze bathole amabele, babambise ngamadodakazi abo ukuze bathole amabele okuhle, babambise ngakho konke abanako ukuze bathole okuya ngasethunjini. Ngamanye amagama, abacebileyo bebaceba kakhulu mlaleli ngenxa yabantu abampofu. Ngakho ke uma befuna ukudla bebebambisa nge something kulabo bantu abacebile bese labo bantu abacebile bacaba kakhulu ke mlaleli kepha ke lo mcojo kaNkuluNkulu waba nesibindi sokubhekana na mlaleli siyazi ukuthi iqiniso liyababa futhi iqiniso ungabulawulelwa lona iqiniso kepha lo mcojo kaNkuluNkulu akazange abheke abanye abantu ukuthi bazothini akazange abe nendaba nanokuthi bazawuthi kuye awusiyena ngeke usasondela la kithi futhi asifuni lutho ngawe kepha walimela iqiniso njengoba linjalo mlaleli usuyezola kuverse 6 umgcotsho kaNkuluNkulu neHemiya iBhayibheli lithi ke wathukuthela kakhulu lapho ezwa ukukhala kwabo nalawo mazwi mlaleli inhliziyo yakhe yababuhlungu kakhulu ngenxa abantu abampofu abacindezelwe mlaleli kepha izwi lenkosi lithi ke uwabhekana nabo mlaleli izwi lenkosi ufuna kuvesa ukuthi ke inhliziyo yami isicabangile ngathethisana nabakhulu nababusi ngathi kubo mina nonke nibiza inzalo omunye komunye ngase ngibiza ibandla elikhulu ngabo ngathi kubo thina njengamandla esinawo sihlengile abafowethu abajuda ababethengiselwe abezizwe seniya kuthengi isa ngabafowethu bathengiselo kithi na bathula abafumanangazwi kuverse 9 besathi ke ngathi futhi akukuhle enikwenzayo beningahambi yini ngokwesaba uNkulunkulu wethu ngenxa yokuthukwa kwethu ngabezizwe nanga beningehambi yini ngokwesaba uNkulunkulu mlaleli babheke inzuzo ethize ngamanye amagama uma abampofu mlaleli beswela okuthize bayajabula bona ngenxa yokuthi ke kukhona okuthize abazokuthola kulabo abampofu bazothola amasimu abo bazothola imfuyo yabo bazothola abantwana babo bayisicila bazothola lokunqalo kuyana bese ke babanikeza amabe lokho izwe inkosi lithi ke lo mcojo kaNkuluNkulu nguNehemiya wavele wema wathethisana nabo mlaleli wathi anenzi kahle lento niyenzayo ayinhlanga mlaleli izwe inkosi lithi ke wayesethi ke ningenzi yini ngokwezwi likaNkuluNkulu na ngoba iBhayibheli ithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelo yodwa ukuba ilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade kule nsuku esiphila kuzona bakhona yini abagcotshwa bakaNkulunkulu abangema bathi hey anenzi kahle nina ngokuba nihlukumeza abampofu aniphathi kahle abampofu nibathathela lokunalo kuyana abampofu nina bese niyaceba kodwa izwi lenkosi lalithi ke uNehemiya wathi anenzi kahle ningehambi yini ngokuya ngezwi likaNkuluNkulu na ningenzi yini ngokuya ngezwi likaNkuluNkulu na mlaleli kuverse 9 uthi ngathi futhi akukuhle enikwenzayo zayo beningehambi yini ngokwesaba uNkulunkulu wethu na kuyadinga kule nsuku esiphila kuzona mlaleli ukuba simesabe uNkulunkulu kuzo zonke izinto esizenzayo kumele sicabangele nabanye mlaleli singayicabangeli thina ukuthi mina ngifuna ucebo ngiyathela cha ake senze ukuya ngezwi likaNkulunkulu sibacabangele nabanye mlaleli singene enyathelweni zabo njengalokho uNehemiya na wakwenza lokho wathi anenzi kahle ningenzi yini ngokwesaba uNkulunkulu na ngenxa yesikhathi zolithatha leli thubu ngiliphindisele kumphathi ohlelo phathi ohlelo intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli
Radio Pulpit 657 AM True Authentic Christian Radio.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. In today's rush world, there is limited time for yourself. Your cell phone, however, is with you all the time. So why not use it? Visit our Radio Pulpit website with your cell phone and restore your soul. There you can find out more about Radio Pulpit, download the Bible to your cell phone, read Word for Today, and you can listen to us online. Just visit www.radiopulpit.co.za, especially developed for your cell phone. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.